wasiirka wasaaradda howlaha gudmaamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku soo xiray tababar ku saabsan sharciga dhulka dowladda kaasi oo ka socday muddo 2 maalmood ah. Tan munaasabada lagu soo xiray tababarkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, ururada bulshada, odayaal iyo qaybaha kale ee bulshada. Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Aadan Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka inta uu socday.
Waynii qof samaysay isin baragaasan shirkii nimada raadiso ee ka saabsanay arrimaha dhulka. Shirkaasoo socday labadaas bari meel ka tababaray ama la ku wacyigeliyay bulshada qaybasha Shaldun, haddii nagala fadhiyay bulshada Raybka, haddii nagala fadhiyay abuqaatiyaasha, haddii nagala fadhiyay nimada raadiso notaayinka, haddii nagala fadhiyay nimada raadiso qaybaha kala duwan oo bulshada, kaasoo la ogol lahay in la diirsiiyo sharciga. Sharciga saynta markii oo sharci la soo bii wayn baahan yahay inay dadka la wacyigeliyo si ay dadku u ogaadaan walaal dhaqangalka ah. Marka runtii waxa dareeray sharcigu inta mid raayso ee dalshii soo socda ee halsan oo soo dareeray ee saasaradii hadana marka caajisnay mid raayso in oo lagu wacyigeliyo bulshada qaybsho dadana saasaso kalaney meel la rajeeyay oo marba la bilaabo soo wacyigelin kale oo ku saabsan mid raayso jaamacadooyinka iskuulada qaybsho Shaldun in Allah intii bulshada koobanta in sharciga dareeray si soo socda. Runtii mid raayso hanun badan arrimaha dhulka arrimaha muhiim ee wadanka maatada mid raayso marka la kitaab nabadgelyo xishi dibaatada kuun oo wadanka taal way baad walwal hadii ay tahay dowladda oo magaar ka dhannay anti badan wala iska haysto marka saas daraadeed maadaama sharciga sheegay in bidlan dhisa bidlan arrimaha dhulka mid raayso khilaafaadka wali degmooyinka qofka dalbeed qoban tartamay afartii degmo tumeeshiyada degmo afar degmo oo noqon badal ka reebay tumeey afar degmo oo dhamaan way fiirana shuruuc sharci aan la jeey sharciga uu meeshii baadoonaa regulation kaas ama xarnaamaysan san ka fasan ka soo jalkay hawo meel raayish dhulka iyo shalay soo soo tomay ka dhayay meel raayish sharci hoos loo kusay sidii dhulka oo sharci ka bas ta soo kala meel raayish wala raw regulatory framework oo ah qaab oo walka magabaayeen qaab iyo kala dhisaa qaab meel raayish balnaamada miyow ta soo kala sharci oo ku hoojinta ta soo kala meel raayish shuruuc kala dareerte sharci guriyaha ama housing policy waa walaal oo ku saabsan meel raayish qaabka siyaasada dawladda guriyaha ka saabsan marka insha Allah ta'ala way rajaynaa in oo nagata saaso kala inta sharci waxa ku soo dareeri runti waa la badan ismadeli bulshada waxa ay quraan ka hayay meel raayish dawladnimada anu waa taageeray aragay meel raayish walba in meel raayish oo dawladda sala dawladda ee dawladda ee marka runti ciidanka ma laga meel raayish bulshada koox galbeed qaybaha Shaldun oo meel raayish si rasmi ah oo aan shaqo hayo dawladda koox galbeed saaso kala ma laga meel raayish madaxweyne Cabdi Saxan la tigray oo runtii meel raayish intee soo xukunka hayay meel raayish tan tana ido bilo hayay oo loo ku qofsii hanu dhibaatooyin badan ee hanu iska dilay dhibaatooyin badan ee jirtay oo oni sharan la sheen meel raayish sharan la saar oo dhuka saabsan kaaso kale xago dhamaan way ka saabsan oo kama tan sanan mahadnaqaan saaso kale ma mahadnaqay meel raayish hay'adoodii ama meel raayish shakhsiyaadki dalka geesidii arantu ni fudl yoona mahadnaqay insha Allah way laha meel raayish dowladnimada raagto saaso kale way lahaa meel raayish bulshada koonfur galbeed guud ahaan way sii rajay inaysan meel raayish nabadiba bashashii barwaaqay sii rajay saaso kale ma sii rajay inaysan dowladda gacan ka siidan haddii nagala fadhiyay meel raayish ay ma hadliga haddii nagala fadhiyay ay ma kaawiyaasha dhaqaalaha oo kor langaada la qabaa haddii nagala fadhiyay meel raayish bulshada isku duubnaantiya marka way sii codsaday inaysan meel raayish arama qosmeel raayish qoondalan dowladda dowladnimo dowladnimada iyo sharci sharaf leh dowladda hoon jirfan aafmaad meel raayish dowladda hoon jirfan dhaqaale meel raayish dowladda meel raayish suuq meel raayish dowladda hoon jirfan meel raayish waa Allah wali xumar ay waqti ka taamayn wala baashina gati aafmaad nagati meel jirfan marka saas dareeyay dowladnimada deegas insha Allah ta'ala dowladda waxa ay sidaas indhaha
tobarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya ilaalinta sharciga lahanshaha dhulalka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.